Here's another one. Here's another one.
Yeah. Okay. Oh. Yeah.
Touch.
Sijaliwa nate, sijaliwa tete. Nikose kikubwa ila kidogo nipate. Nasema asante. Asante, jaya siku moja haifanyi ni date. Najua kuna ma fake niggas, fake jiggas. Fake nigga drop me intercat niggas. Sogo pijana iwakilisha mita. Alie ni chana mdomo ndo atakai ni pakula. Sia fala, hili bala, wezu suya msafara. Jaguwa kiwika, situko chaka, tukizinyaka, tunabanjuka.
Yeah, jabu mapeni dangache. Ida wana ndawa linda pakuche. No yangu ya dhahabu iko siku tumaze. Nasago huku na huku, malfuku kata tamaa. Mistari yangu inawasha kama pupu. Wasushi wanakata ila mbibi skati tama. Thanks Mr. Tico biti hiya. Ila we jamani bara. Wanafiki wameka haona tena cha kusema. Wampie wakatubu walicho tenda sicho. Hakuna sita maria kuyeona pepo. Vuma radi au pepo. Wacho pate kiki kesho. Swezi kuya huko na siki kwenye hip hop. I never give up. Yes, yes, fuck.
Bongo you do not give up. Oje, oje, oh no. Yeah. Oje, oje, oh oh oh. Bongo you do not give up. Oje, oje, oh no. Yeah. Tunapambana bachini ya jua. Mana tuko vitani. Oh yeah. Mana tuko vitani. Uje, uje, uhuhu, bongo you do not give up. Uje, uje, oh no. Yeah. Uje, uje, uhuhu, bongo you do not give up. Uje, uje, oh no.
Kufa siku noga, maendeleo yataki woga. Watu wanaroga ili mradi wapate mboga. Skati tama, rabda kona za mtaa. 16 badhi uleta baze chapa. Mipango ya, yeah, hakuna kurudi nyuma. Struggle na hakuna kunsukuma. Eti ni achi rap na rap ina wenyewe. Anweki kwenye mapu na mwimbaji utakwa wewe. Never give up, rap wache nuarapie. Acha ni wambie, habari ziwafikie. Kaza, kukaza muhimu. Kaza mpaka, wako heshimu. Maisha ni bonge la game, tena bonge la team. Kwako shindi muhimu, shindi muhimu.
Yungu zaidi ya bushi, kwa mbushi, so zushi, na puliza sigara moshi. Na wakena wale wazushi, unajisau na magashi, wapendezi vile marashi. Nasi na papushi, wakati ungido na vigofu, lobaki oti vipofu. Sabune ina pofu, wananganiza kukubavu. Wanatega mtego nyavu, wanamnasa sami mkavu. Sasa na mlebavu, na mpige gumia shavu. Walafu na msefu, wakige uko kishambavu.
Uje, uje. Ooh, bongo you do not give up. Uje, uje, oh no. Yeah. Uje, uje. Ooh, bongo you do not give up. Uje, uje, oh no. Yeah. Tunapambana bachini ya jua. Mana tuko vitani. Oh yeah. Mana tuko vitani.
Here's another.